Yeah.
Yeah.
kwae kwati ni muchiloto mushiku mushiku awe wa Julia twamwena feku mishishi ngale sakula shile susuka asakula shasusuka Julia nishi If you bombo Julia, are you sure? Okay. If you bombo, Milo, I'm gonna be fear, fluma, fluma, rush. Kashana ale fuena Julia nishi
Kefika tapa fila file vandiche kunganda chidi afika tapa Donse nanari ya katapa nda kuata rush
Katapa Julia Are you sure? Alright Leko tulea Milo Mwena fio kupolomia Awe panono fio mneswa kusaiti Panono fio kusaiti Julia nishi
Ninguru Tuwadi ya kumushila vama ya wali ya mtukisha Eno manja vati ninguru Shagi pone na kumara
Ninguru Julia Are you sure? Julia Akola Panono fe Julia Julia Nishi
Nalivu wana sana malaria Nalivu wana ula mchifuba Soba doktor maisa tuwa ni malaria Yani kona ula mchifuba
Malaria Julia Are you sure? Alright Bombo, Katapa, Inguru, na malaria. Okay.
Fight number two left for man.
na mango yali no off season. Why sound perfect? Mango ikafuma kuisa, mango yalipwa. Season ya mango yalipwa, Julia. Alright. Kaishi na emu mweva shala pove na lizi. Mena mbibie, mchengele. Wamo nomu nenu fiatusha. Fiatusha, Julia. Atampo kulomba mango. Musizoni. Shava mango mujuni, so kashwa ne mchenge. Ute mwele bwaba na kashwe kayo. Lelo na fueva umeva ne. Tuchenge ne na ifo tukatampo kulomba mango. Julia, 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 oh Julia. Julia, after Mumala, Dagalambangas. Zalombe konde Mwamutwalile konde atalefu okuluka Milo Askala wa Julia Aisa tuma fatimuka yenswila kwenda mamugade Mulandu wakulwalile chitala Mwale mule chenjela